best we can. Gazeti na TV zinanipenda, kwenye top 10 za redio mimi nabeba. Utanipata BBC, TVT, WBC na kote channel oh. Ngoma zangu kote huko zinabamba, wakubwa na watoto. So my boys, oh my girls, soka kila sehemu, rusha mikono yenu hewani. Oh my boys, oh my girls, rusha mikono yenu hewani.
Sababu mimi